umhlaba akekho ufana nawe majikeleza umhlaba ngifuna ufana nawe majikeleza umhlaba akekho ufana nawe
ayi mina sengibonile uyena maqondana noma izinto zenzeka kuyena kuyafana. Namhlanje siyaxabana kusasa sisixoleleni namhlanje sihlukene kusasa sithogether ngisho ngiyichitha uyazama ukuvimba ngisho besikhuluma ubebu uyabaziba empeleni nje lo mntwana uthanda mina ngisho ehambele uyambona ubiza mina lo mntwana muhle impela nje aya ngimsola ubuhle benhliziyo nje ngathi ngelosi akajahe impilo emnandi nemali nabangani abangagcina sebemlahlisa i-focus amanye amantombazane enze izinto esabekayo uzuzibuze ngabe umuntu lophilayo yena oyu number one she's the only one dead alive ninakhohlwani nje nisakude ukufana nayo
majikeleza umhlaba ngifuna ofana nawe majikeleza umhlaba akekho ofana nawe majikeleza umhlaba ngifuna ofana nawe majikeleza umhlaba akekho ofana nawe manamula amaze ngifuna njengawe kodwa zange ngamthola akekho ofana nawe akudle izintaba ngifuna njengawe kodwa zange ngambona akekho ofana nawe wehlukile ubuhle bakho nto abulinganiseki wehlukile noma ngilele I see you in my dreams ngempela ngempela nto ngithando kamaphela majikeleza umhlaba ngifuna ofana nawe majikeleza umhlaba akekho ofana nawe majikeleza umhlaba ngifuna ofana nawe majikeleza umhlaba akekho ofana nawe majikeleza umhlaba ngifuna ofana nawe majikeleza umhlaba akekho ofana nawe majikeleza umhlaba ngifuna ofana nawe majikeleza umhlaba akekho ofana nawe. Ngifuna ofana nawe majikeleza umhlaba akekho ofana nawe majikeleza umhlaba ngifuna ofana nawe majikeleza umhlaba akekho ofana nawe majikeleza umhlaba ngifuna ofana nawe.